Maraykanka waxaa xilligan lagu jiraa waqti doorasho, waxaana ka dhaca doorashooyin heerar kala duwan leh oo mid walba loogu talagalay in laga gaadho ujeeddo gaar ah, qaarkood in lagu kala reebo musharaxiinta ama in lagu soo doorto ergooyinka gobollada u metela shirweynaha xisbiga, ama in qaarkood ay xisbiyadu ku caleemo saaraan musharaxa rasmiga ah ee xisbigooda ku metelaya doorashada guud, ama in musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynuhu in ay ku loolamaan in ay kala helaan ergocodeedda ama electoral college, taasoo ah codadka rasmiga ah ee lagu kala guulaysto doorashada madaxtinimada Maraykanka. Haddaba, barnaamijkeenna bandhigga v o a toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guud ahaan sida uu shaqeeyo nidaamka doorashada ee Maraykanku. Dadweynuhu ma soo doortaan madaxda Maraykanka, mise cid baa u dhexaysa codadka dadweynaha iyo madaxda sare ee dalka, sida doorashada madaxtooyada? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkeenna.
So I decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation.
Marka waxaan go'aansaday habka ugu wanaagsan ee horey loogu dhaqaaqi karo inay tahay in aan shucladda u gudbiyo jiil cusub. Waa habka ugu wanaagsan ee aan ku midayn karno qarankeenna. Waan ogahay in ay jirtay meel u baahnayd waqti iyo sannado badan oo waaya aragnimo ah oo nolosha dadweynaha ah. Waxaa kale oo jira waqti iyo meel loogu talagalay codadka cusub, cod fresh ah, haa, codka dhallinyarada. Waqtigaas iyo goobtaasna waa hadda.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne Joe Biden oo xalay fiidkii la hadlayay shacabka Maraykanka, waana khudbaddiisii ugu horreysay ee uu shacabka u jeediyo tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu ka haray tartanka. Kadib in ka badan 10 sano oo uu siyaasadda ku soo jiray, madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ka hadhayo tartanka musharaxnimada kadib cadaadis xooggan oo uga yimi xisbigiisa. Biden ayaa ka mid noqonaya ilaa 7 madaxweyne oo soo maray taariikhda Maraykanka, kuwaas oo aan dib doorasho raadsanin. Waxaana markii ugu dambeysay ee madaxweyne Maraykan ahi uu shaaciyo in aanu raadinaynin in dib loo soo doorto mar kale ay ahayd sannadkii 1986, kadib markii madaxweyne Lyndon Johnson uu ku dhawaaqay in aanu mar kale dib soo sharaxaynin. Haddaba aan dib u jaleecno sida uu u shaqeeyo guud ahaan nidaamka doorashada ee Maraykanku, waana kan Faisal Deri oo aqoon durugsan u leh kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Maraykanka.
Runtii nidaamka doorashooyinka ee dalkan Maraykanka aad buu uga duwan yahay wadamada horumaray, waayo wadamada horumaray inta badan xisbiyo aad u fara badan baa ka jira. Laakiin Maraykanka waxaa la yidhaahdaa waa 2-party system oo waxaa ka jira 2 xisbi oo iyagu inta badan hela dhammaan kuraasta lagu tartamayo dhan, waa xisbiga jamhuuriga ah iyo xisbiga dimuqraadiga ah. Labadaa xisbi ayaa kuraasta ugu badan hela, badanaana in meelaha laga soo kala doorto ayaa aad u cad labadaa xisbi, oo xisbiga dimuqraadigu wuxuu aad ugu badan yahay magaalooyinka waaweyn ee dalkan Maraykanka sida New York oo kale, Chicago oo kale magaalooyinka ugu waaweyn, halka xisbiga jamhuuriguna uu magaalooyinka banaankeeda uu ku tiro badan yahay. Marka way kala soocan yihiin labada xisbi meelaha ay ku kala tartamaan. Inta badanna kuraasta lagu tartamayo marka laga reebo fara ku tiris kuraasa ah oo qolo la baxday independent oo labada midna ahayn oo ama hal ama laba ama 3 kursi aan saa u badnayn maare, inta kale kuraasta waxaa kala qaata labada xisbi.
Sannad ka hor xilliga doorashada ee Maraykanka, waxaa soo shaacbaxaa siyaasiyiinta damac uu ka hayo kursiga madaxweynaha, iyagoo xilligaas ay tiradoodu aad u badan tahay. Hase ahaatee waxay maraan heerar kala duwan oo ay ku kala hadhayaan, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud oo deggan gobolka Minnesota. Wuxuu ka mid yahay dadka waqtiga dheer ku noolaa dalkan Maraykanka, isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Maraykanka.
Ismaaciilow, waa mahadsan tahay doorashooyinka madaxweynaha lagu dooranayo Maraykanka ee labada xisbi lagu kala dooranayo waddo dheer ayay soo martaa. Marka ugu horreysa waxaa laga soo bilaabaa wax la yidhaahdo primary ama doorashooyinka hordhaca ee hore. Doorashooyinkana badanaa dugsidoodaba waxay kasoo bilowdaan gobollada. Tan primary-ga la yidhaahdo amaba tan hordhaca waxay ka dhacdaa gobol kasta si gaar uu qabtaa, laakiin waa isku nooc, wax ma kala duwana weyn. Waxaanu kaloo maqalnaa wax la yidhaahdo caucus amaba kooxo guddiyeedyo laga sameeyo gobol walbaaba uu leeyahay. Waa doorashooyinka dad gaara inta laga doorto ay dadkaas gaarka ah la doortay xisbigooda cidi u madaxweynayaasha badan ee marka ordaya ee mid waliba marka dhe oo primaryga madaxweynayaasha ordaya ama doorashooyinka hor dhaca qof iyo xisbigaas ay u codayn lahaayeen marka dadka kan caucuska ama kooxda lagu darayaana badanaaba waxa lagu xushaa iyadoo doorashada xisbiga ee gobolka markaas laga soo xulayo ay iska xulayaan iyagu siduu qofkaas xisbiga ugu daacadsan yahay iyo dhaqdhaqaaqiisa uu u sameeyo xisbiga iyo siduu ugu dadaalo delegateska waxaan la yidhaahdo sideedaba waxa weeye waa guddiyaal markii doorashooyinka guud ee shirka guud ee labada xisb ay qabsanayaan dadka lasoo dirayo ee uga qeyb galaya ayaa la yidhaahdaa delegateska ama loo yaqaano wufuudda gobolada markaa ka imanaysa ta kale oo ah super delegatesku waxay ka qeyb galaan shirka laftooda shirka guud amaba national conventionka lagu qeyb galaya labada xisba qabsanayaan laakiin iyagu dadkii gobolada laga soo doortay maaha badanaaba waxa weeye waa dad xisbiga ka tirsan oo madaxa sida xubno ka tirsan baarlamaanka nimanka gobernaaliska ama guddoomiyaasha gobolada sida loo yaqaano
inta ay socdaan doorashooyinka isreebreebka ama primary elections waxaa gobol walba laga soo doortaa tiro erga ah oo gobolkaas uga qeyb gelaya shirweynaha xisbiga gobol walba oo maraykan ahi wuxuu leeyahay tiro go-an haddaba sida lagu soo xulo ergooyinka xisbiga ee gobolada iyo weliba habka ay xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay u qabsadaan shirarkooda waxa inoo sharaxaya mar kale Faisal Deri
runtii labadan xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu aada bay isugu dhow yihiin shirka guud ee isugu yimaadaan oo ay marka ugu dambeeya ku ansixiyaan cidda u noqonaysa murashaxa madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo ay 4 sanoba mar isugu yimaadaan qaabka uu dhaco aada buu isugu dhow yahay laakiin waxaad moodaan numberka inay aada ugu kala duwan yihiin haddaan ku hormarno xisbiga dimuqraadiga oo kale wuxuu maraa heerar kala duwan qofkuna inuu noqdo ergey xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga dhexe oo 4 sanoba mar laysugu imanayo inuu ka qeyb galo wuxuu marka hore kasoo qeyb galaa inuu xaafadiisa laga soo doorto kuwii xaafadda laga soo doortay baa meel dhexe tagoo degmo ah degmadaasa haddana gruubka intii kasii tira yar laga doortaa kuwaasa haddana waxay isugu tagaan gobolka oo kontonka gobol ee maraykanka meel kamid a kontonka gobol bay isugu tagaan markaasa haddana iyagiibaa waxay sii doortaan ciddii u mateli lahayd gobolkaas inay shirweynaha guud ee xisbiga ay ka qeyb galaan marka tirada haddaan fiirno ka qeyb gala xisbiga dimuqraadiga oo kale ku dhowaad 4,750 baa sanadkii ka qeyb gala marmar buu ka bataa marmarna wuu ka yaraadaa laakiin qiyaastii haddaan kasoo qaadno sanadkii 2020 oo kale marka xisbiga dimuqraadiga wuxuu kaga duwan yahay jamhuuriga oo kale wuxuu leeyahay wax loo yaqaano super delegates super delegatesku iyagu maaha kuwa lasoo doortay waa dad rugcadaa ah oo kasoo tirsanaa xisbiga ama jagooyin xisbiga ka haya ama muddo badan xisbiga ka tirsanaa marka laysku soo diro 4,000 ilaa 3,979 waa ergooyinkii laga soo xulay oo ilaa xaafad ilaa degmo ilaa heer gobol kadibna yimi heer qaran oo shirweynaha guud ee qaranka ay ugu magacaabaan national convention isugu yimaada marka waxaa laakiin kuwa aan cidina soo dooran oo iyagu si la magacaabo oo xisbiga dimuqraadiga oo kale ilaa 771 xisbigu magacaaba oon cidina dooran oo super delegates baa layaadaa iyaguna waa ka qeyb galaan doorashada marka isku soo duubo qofku wuxuu u baahan yahay inuu madaxweynenimo ama madaxweyne ku-xigeen inuu noqdo inuu 50% ka badan uu helo xisbiga jamhuuriga haddaan isagana usoo noqono xisbiga jamhuurigu aada buu uga tiro yaryahay marka loo fiiriyo dimuqraadiga halkii ay dimuqraadigu ergooyinkooda isugu taga ay 4,700 dheeraad ahaayeen xisbiga dimuqraadiga ee republicanka ama jamhuuriga waxaa isugu taga dad lagu qiyaasay ilaa 2,500 waa sanadii ugu dambeeyay markaan eegno wayna ka badnaan karaa waana ka yaraan karaa laakiin celcelis ahaan 2,500 baa isugu taga halka kuwii hore ay 4,700 ahaayeen dadkan xisbiga ee super delegateska loo yaqaanana wuu ku yaryahay xisbiga jamhuuriga oo ugu badnaan ilaa 100 qof baa lagu daraa oo iyagu loo yaqaano kuwa aan lasoo dooran oo oo ka socda xisbiga in ay keenad
xisbiga jamhuurigu wuu qabsaday shirweynahiisi haatanse waxa la sugayaa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga kaas oo si rasmi ah loogu caleemisaari doono musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ee bedeli doona booska uu baneeyey Joe Biden. Kamala Harris ayaa haatan olole xoogan ugu jirta in ay booskaas xajisato maadaama oo ay heshay taageerada Biden iyo xubno badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. Haddaba intee le'eg tahay rajada Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeen ka noqota Mareykanka, haatanna mar kale taariikh ma samayn doontaa in ay noqoto marwadii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Mareykanka? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud.
Tan xisbiga dimuqraadiga oo isbedeshay xaggii odayga madaxweynaha Joe Biden dhibaatadii xaggii dee musharaxnimada uu ku wareejiyey Kamala Harris ayaa xoogaa khalkhal keentay. Laakiin sida hadda muuqata, iyadoo inkastoo markii hore la lahaa waa in qof kale oo loo codeeyo iyada ka firfircoon la helo oo dee nin ah, dadka xisbiga siyaasadiisa ayaa waxay ka baqayaan inay waxba ka daataan, gaar ahaan dadka madow iyo dumarka, iyo inay kasoo horjeestaan haddii la yiraahdo iyada hala bedelo. Marka waxay u badan tahay oo hadda la filayaa in iyada maalinta loo cumaamado amaba loo musharaxnimada loo cadeen la siiyo. Haddeerna waxaa la leeyahay inta la og yahay guddiyadii amaba delegateskii codadkoodii mar horeba hadda ku dhawaaqay inay tiradii loo baahnaa aada ugu dhowdahay, maalintaa la iskugu imanayo shirkana aanay wax badani ka maqnayn. Markaa dadkii lahaa hala bedelana oo musharax kale hala keenana aanay runtii wax weyn soo kordhinayn. Sidaasaana laga yaabaa inuu xisbigu ku badbaado oo aanay kala jabin oo dee dadkii madowga ahaa iyo dadkii dumarkii iyo dadkii xuquuq qolo walba xuquuqdeediba ilaashanaysaa. Tan ay noqoto ah saadaalinta soo bixi doonta Donald Trump ka adkaan doonta, taas horten runtii Allahu yaclam. Cid Allaale cid ilaa iyo hadda siyaasad waxba lagama garan karo. Inkastoo dee ka aftahansan yahay oo nin aad iyo aad u adag yahay markuu hadlayo, haddana runtii qoftan waxay ilaaliyaa guuda kalifoorniya ahaan jirtay, dad bay maxkamad geyn jirtay, qof tafa bay ahayd oo adag.
Bisha Noofembar ayaa loo madlan yahay in la qabto doorashada madaxtinimada ee Mareykanka, balse waxaa xusid mudan in aan doorashada madaxtinimada ee Mareykanka aan lagu kala adkaanin codadka guud ee ay dadweynuhu bixiyeen, balse lagu kala adkaado musharaxa ku guuleysta in uu helo 207 cod oo ka mid ah 583 ergo codeed. haddaba maxay yihiin ergo codeed ama electoral college? Sideese ayaa loogu kala badiyaa? Waa kan mar kale Faisal Dari.
Run ahaantii inta aanan sharaxin waxa ay yihiin ergo codeedka ama electoral collegeka shakhsiyaadka loo yaqaano, waxaan rabaa wax yar inaan dadka fahansiiyo qaabka ay tiradan ku timi in guud madaxweynaha uu codeeya iyo madaxweyne ku-xigeenka cidda Mareykanka u noqonaysa. Soo guud ahaan dalkan Mareykanka laba aqal buu leeyahay. Aqalna waa aqalka sare ee sanadka oo waa 100 qof, oo marka 100-kaasi waxaa laga soo doortaa 10 gobol ee Mareykanka. Gobol kastaana wuxuu leeyahay 2 gobollo. Waxaa jira 500,000 qof ay ku nooshahay, gebigiisa Wyoming baa kamid ah. In gobollo waxaa jira 40 million ku dhawaad ay ku nooshahay sida California oo kale. Marka 40 million waxay helayaan 2 sanad, in gobolkan 500,000 ku nooshahay 2 sanad bay helayaan. Laakiin waxay ku kala badan yihiin aqalka hoose ee Congresska loo yaqaano. Aqalka Congresskuna waa 435. 435 waxaa loo qaybiyaa iyaga waa tiro, oo gobolka California kale wuxuu helayaa 53 buu helayaa, halka gobolkii Wyoming dadka yari deganaayeen hal keliya uu leeyahay, hal Congress buu leeyahay ama hal qof oo baarlamaan buu leeyahay. Marka la isku daro waxay noqonayaan 535 bay noqonayaan. 535 ayaa waxa gobol walba uu xaq u leeyahay inta qof ee sanad iyo baarlamaan uu leeyahay. Gobolka iyagoo kalan tusaale u kaaga soo qaadaya, 2 sanad baanu leenahay iyo 8 qof oo baarlamaanka loogu jira. Electoral collegeka aanu helna waa 10 qof marka, maadaama aanu 8 iyo 2 leenahay. Gobolka Wyoming oo kale waxay leeyihiin hal Congresska ugu jira iyo 2 sanad, 3 electoral college bay helayaan. California oo kale waxay leeyihiin in 10 iyo 3 Congresska ugu jira iyo 2 sanad, 10 iyo 5 electoral college bay helayaan oo codeeyayaala. Marka wixii la isku soo daro waxay isku noqonayaan 400 iyo 500. Magaaladan caasimada oo iyadu aan Congress iyo aan lahayn iyo sanad midna aan lahayn baa saddex qof lagu sharfay. Marka isku soo duubo dadkan loo yaqaano codeeyayaasha ee madaxweynaha u codeeya waxay noqonayaan 538 daasay noqonayaan. Marka qofka madaxweynuhu waa inuu helaa 207 iyo wixii ka badan waa inuu helaa si uu madaxweyne u noqdo. Marka sidee bay ku yimaadaan gobol kasta madaxweynaha codka ugu badan kala baa qaata marka in dhammaan electoral college-ki marka laga soo reebo laba gobol sida Nebraska oo kale iyo oo ayagu qaybiya laba gobol baa qaybiya laakiin 48 gobol kale qofka codka ugu badan hela ayaa electoral college-ka hela. Electoral college-kaasi marka ayaga madaxweynaha doorto dadka shacabku waxay u codeeyaan waa in electoral college-kaas ay madaxweynaha ay cidii u diri lahaayeen. Marka xisbi walba uu sii diyaarsadaa intaan doorashadu dhicin oo gobol walba waa la ogyahay cidda u noqonaysa. Marka hadday jamhuurigu helaan kuwii jamhuuriga ayaa magaalada caasimada gobolka u tagaya codeynaya, hadday dimuqraadigu tagaana kuwii dimuqraadiga tagaya. Laakiin sidoo kale waxaa sharciga u ogolaya qofku isbedeli karaa, badanaa ma dhacdo inay isbedelaan, waayo gobolada qaar baa ganaaxa qofkii isbedela, gobolada qaar baa dembiilo qora. Marka weli ma dhicin inta qaar isbedeleen inay doorashadii oo dhan ay bedeleen, laakiin way dhacday shakhsiyaad isbedelo oo meelo kale u codeeyeen laakiin waxba bedelin badan.
Faisal oo bal ka waran haddiiba ay isleekaadaan oo mid waliba u helo 296 iyo 296 maxaa dhacaya?
Dastuurka Mareykanka u degan ee doorashooyinku si cad buu u qeexaya arrintaa. Marka haddii ay isleekaadaan oo labada murashax ay mid waliba uu helo 269 oo ay isleekaadaan, markaa doorashadii waxaa la wareegaya aqalka hoose oo baarlamaanka la wareegaya. Baarlamaanka wuxuu soo qaadanayaa 3 murashax ee ugu codka badnaa bay soo qaadanayaan, markaasay qof ka mida u dooranayaan madaxweyne. Marka doorashadii madaxweynaha waxaa la wareegaya baarlamaanka dalka la wareegaya haddii arrintaasi ay dhacdo oo labada murashax ay isleekaadaan.
Dhegeystayaal, guud ahaanba intaas waxaan nagaag barnaamijkeenna bandhigga VOA 7 kan.